purchase your tracks today.
Yo, it's your boy MK King Cost Music, baby. Yai.
K-A-M Music. Kama mapenzi ni hatari, usije kanitenga, nikaumia bure. Najueka kutendana ni hatari, usije kaniumiza, nikaumia bure.
Ujue na kupenda, baby.
Baby,
ujue sitaenda, baby.
Baby, tuwache kelele mwengine staki. Baby, tuwache ugomvi mwengine staki. Baby, we dada, nina kupenda. Kwa mwengine staki. Kwa mwengine.
We dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbi. We dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbi. Ya we dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbi. We dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbi. Ya hey, my baby. Utamu kama sali, my baby na kupenda. Staki uniache eh.
Kama MK, wakedo tu, wanasema unanipenda, yes I do. Haya mapenzi ni matamu yako juu, the love is magic for you.
We dada, nina kupenda, kwa mwengine staki yeah, yeah, yeah. Kwa mwengine staki. We dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbia. We dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbi. We dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbia. We dada, nina kupenda, mbuna wewe wanikimbia.
Mbona wewe wanikimbia. Mbona wewe wanikimbia. Mbona wewe wanikimbia. Mbona wewe wanikimbia. We dada, mina kupenda, mbona wewe wanikimbia. We dada, mina kupenda, mbona wewe.
Purchase your tracks today.